iriba giza ryingabe ryingabike nke sugira Rwanda ubyiruye ibyiza pe izihirwe neza ube n'ikirenga tambi neza ubaye imanzi imanzi we anika.